A creative with Darren's music. A fake wits and farmer.
Dale bigambo bizibu, okubyo gera ngo bigambo yogoya gara. Kale ne woba mugumu, utunula mu maso gempale zikukankana. Hoa, Joanna, zenya kubira wulu na kulwe mulaba. Era mwagala kufa kuona, nonya bwembi tandika nze sibiraba. Akagamba love you, I love you, hoa kali muchichi. Kagambo katono kati nyo na yeka nemi okumugamba. Akagamba love you, I love you, hoa kali muchichi. Kagambo katono kati nyo na yeka nemi okumugamba. Ni wayagala mbele mudu we na mudu. Aka never deny ze nchatula mulwatu. Nebo ntulugunya nebo nkubya ladu. Sisobola kumwegano mwana watu. Byonna mbyogedde waba wendi. She make me speechless. I'm a shy guy, ono mwana mucha nyo. I wanna make a fast move. Mugamba akagambo na yeze mucha nyo. Buno bulumi bwa mutima na dalanga kuyagalo. Mutuka kona yo mutia. Ogenda n'omulindo obugambo n'omupanga omutukako n'ebiibula. Mumbadde nkubuzaako ye nga ombuzeeko nga n'olwo luyita. Akagamba love you, I love you, oba kali mu kiki. Kagambo katono kati nyo naye kanneemye okumugamba. Akagamba love you, I love you, oba kali mu kiki. Kagambo katono kati nyo naye kanneemye okumugamba. I'm a shy guy, ono mwana mucha nyo. I wanna make a fast move. Mugamba kagambo na yeze mucha nyo. Na mudu, Joanna, zenya kubira wulu na kuwe mulaba. Era mwagala kufa kuona, nonya bwembi tandika nze sibiraba. Ni wayagala mbele mudu we na mudu. Aka never deny ze nchatula mulwatu. Nebo ntulugunya nebo nkubya ladu. Sisobola kumwegano mwana watu. Akagamba love you, I love you, oba kali muchichi. Kagambo katono kati nyo na yeka nemi okumugamba. Akagamba love you, I love you, oba kali muchichi. Kagambo katono kati nyo na yeka nemi okumugamba.